Shini Matumizi makali haya
Weja puna sema jamani Kani kata, kani acha kwenye matana Bamba cha, kuntupa, kabla si mchumba mpiasa Asifa, lokafa, VPX unashanga Medua, na mputua, na utazidi kufuba
GCO
Na utazidi kufuba
GCO
Na utazidi kufuba
GCO
Na utazidi kufuba
GCO
Mini mpada bebe ndonda kashona shona Ni achewe siko mokoma eso mpaka nkuchoreshe Iwe noma noma Minku kumbuke umekwa baba taifa mora kani pafaziri Kona samania nifikishi habari kwa yure kumbavu Napendwa sosiri wani natoka chef Nifikishi habari kwa yure Weja puna sema jamani Kani kata kani acha kwenye matana Baba cha kunchupa kabla si mchumba mpiasa Asifa lokafa VPX unashanga Medua na mputua na utazidi kufuba
GCO
Na utazidi kufuba
GCO
Na utazidi kufuba
GCO
Na utazidi kufuba
GCO
Weni mempata bebe na bebe na be Weni kampata bebe na bebe na be Na bebe yake mi bebe mzuri bebe Uzuri wake wasiri wanazo make up Na irosha pura mwiri kampa mama Uzuri umekisiri wanazo snapchat Na irosha pura mwiri nyumara wama Na zalibu mzuri skoti pijama manyumba Na soki pura na pendwa mpaka na majiran Nikisha wari nenda na mpaka kiwanjani Wasuri ni acha Na sasa lipo mzuri spati pijama manyumbani Na soki pura na pendwa mpaka na majiran Nikisha wari nenda na mpaka kiwanjani Uri ni kata Weja puna sema jamani Kani kata kani acha kwa nyamata Na baba cha kuntupa kabla si mchumba mpiasa Asefa lokafa VPX unashanga Medua na mputua na utazidi kufuba
GCO
Na utazidi kufuba
GCO
Na utazidi kufuba
GCO
Na utazidi kufuba
GCO
Wagwan Waurambe shini Basi dadaji achie kama umemona zi wako Basi ingia katina unatikisa mama 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 kakaji achie kama umemona zi wako Uweto wa dare kikizungushe kama unachotunde Na kidare kizungushe Kaushitwe chichumia na kidare kizungushe Ukishindwa chichumia na kidare kizungushe Ukishindwa chichumia na kidare kizungushe Ukishindwa chichumia na che 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 che
Ukishindwa chichumia
na che 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 che
Ukishindwa chichumia
na che 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 che
Ukishindwa chichumia
Na che 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 che
ukishindwa chechemea
na kidale kizungushe ukishindwa chechemea na kidale kizungushe ukishindwa chechemea na kidale kizungushe ukishindwa chechemea na kidale kizungushe ukishindwa chechemea na che 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 che
ukishindwa chechemea
na che 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 che
udazoni hapa ulibiti kapiga issue mbaba
eyo yasa tuba Matumizi makali Boss Karewa Kibusi sugu Bigirashe Baba Nirani Koba Kifea Diaz Wapi mare mare Kendiga wao Lukasho Hasani Msera Abu Dako Disuza Mbabe Baba Rujaina Sauro Baba
Aisho Aisho Aisho
Tomi Rankasha
Download the TFZ Zami Supply.
Yes, on the mail.